furar a mano no molde.
Mbahaye ikaze mu kiganiro a Gasaro Kaburaga umwihariko wa muri sanga kwijwi ry'Amerika. Ikiganiro mutegurirwa kandi mugezweho nange Venuste Nshimiyimana nungiye kubasuhuza. Ikiganiro cy'uyu munsi cy'Agasaro Kaburaga ndagifatira ku mugani wa Kinyarwanda, umubyeyi ahoza undi. Amage abanyarwanda banyuzemo ntiyabibagije urukundo. Hari benshi batoye abana b'imfubyi babarera nk'ababo, hari abana b'imfubyi barera abandi bakabakunda batirebye, hari ababyeyi babonaga bageze wa ndabaga bagatabara bakabafasha abana. Mu kiganiro cy'uyu munsi murumva umugabo wasize umwana we ku kirwa cya Maheba mu ruzi rwa Kongo agaruka mu Rwanda, na n'ubu yaratarabasha kuvuga agahinda ke. Yatewe imbaraga n'undi mubyeyi yumvise avuga ko nawe yasize inyuma abana be n'umugabo we ahitwa Mbandaka. Hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga nabibabwiraga mu kanya ngo umubyeyi ahoza undi. Iri ni ijwi ry'Amerika.
Agasaro Kaburaga.
Agasaro Kaburaga.
Nabibabwiraga mu kanya kubyara nturere, uwabyaye amatage akabatandukanya muhunga, n'ibintu bitavugwa bibabaza umutima bikawushegesha. Hashize imyaka 27 umwana witwa Muhawe nayo Maria Edith avukira mu nkambi ya Karehe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yubu yahoze yitwa Zaire mu mujyi wa Bukavu, yahunganye n'ababyeyi, yari uruhinja kugeza ahitwa Bamanya mu kirwa cya Maheba mu nkengero z'umujyi wa Mbandaka. Papa we yitwa Viateur Nahayo amaze amezi 6 ategereje kuza mu kiganiro Agasaro Kaburaga. Inkuru ya Marie Edith Muhawe nayo ni inkuru y'umwana wahawe bamurera kugira ngo bamuramire papa we, na n'ubu avuga ko adasinzira. Dore inkuru ya Viateur Nahayo ari mu karere ka Bugesera, umurenge wa Gashora, akagari ka Kagomasi, umudugudu wa Kiruhura.
Natangiye gushakisha muri 1998 tuhungutse niyambaga za kuwara uje na nini miziangu ya Gatulika, ariko baranigo wako wa hanari kule batasha wala kuminya makuru yao. Uvuga honu mvisi ikiganiro nibwo nanjye nagerageje gushakisha buryo ki namenya inzira binyuramo kugira ngo mbonane n'ijwi rya Amerika. Nza kubona umufasha amfasha kubona inimero y'uyu munyamakuru uri Kigali Rike, niko kumwandikira. Hanyuma mwandikire niko kumbwira yo kumusaba ko ashyira ku rutonde. Ntibwo numvise mu mwaka guhari mu kwezi kwa 7 nibwo yashyize ku rutonde.
Warakoze cyane gutegereza, igihe kirageze. None uwo urangisha ninde Nahayo?
Uwo ndangisha ni umwana wanjye w'imfura nabyaye muri 1995 ubwo twari mu buhungiro, kuri nabwo nashakiye mu buhungiro. Hanyuma uwo mwana avukira mu cyahoze ari nkambi ya Karehe, aho intambara zibereye. Ubwo twakomeje urugendo tugera za Masisi, turi Masisi tugira Ucuro, none umwana ahetswe mu guhari muri 1996. Turakomeza tugera za Kisangani, Kisangani tujya za Ikera, Opara, ko twari kwambuka inzuzi, iyo za Ekwateri niko kugera Bandaka. Ubwo Bandaka rero niho yaje kuburira kubera ibihe bidasanzwe by'intambara idasanzwe ikomeye.
Iyo uvuga ko ariho yaje kuburira, umwana w'uruhinja mwajyanye muhetse yavuye mu mugongo ate, yabuze ate, byagenze gute?
Uko yabuze hari mu gitondo kifatwa ry'umujyi wa Bandaka. Hanyuma kuko abantu bakuru ntaho bashoboraga guhishwa, ariko mu butabazi bwa Banyekongo bafataga abana b'impinja atiri mu gihe abana batazi kuvuga, umwana utazi kuvuga ko ari bafata bakamugumana, abandi tugakomeza kwibungutara mu mashyamba. Ubwo mama we rero muri uko kuburana mu masasi y'igitondo niko yaje kugenda asanga aho bari gutanga abana babara mu mwaka aho yari kumwe n'umudamu w'umunyabutare w'igikara ambwira ko umwana ndetse yari yambaye agapantara gatukura nduva ariko yari yamwambitse mu gitondo ariko amusigana n'igishora kirimo amabara y'umuhondo n'umweru amusiga ahantu mu kirwa cya Mareba ku kibandaka hafi aho twategeraga indege.
None se uwo mwana birumvikana nimba mbyumva neza hari abantu babagira neza bavuze bati nimuduha abana tubasigarane mwebwe mugende abo bantu mwahaga abana hari akazi nakabo muzi uwo mwana mumutanga hari ababwiye ati ndamwakiriye hari agapapuro yabahaye ati nimugende nimugaruka nzamubasubiza byagenze gute.
Ni ukuvuga twarongotanaga mu mashyamba madamu yari yasigaye inyuma hanyuma aho amariye kungeraho amakuru ambwira ko umwana bo bahise bagira ahantu bari kumwe n'undi mama bakavuga ati muzana abo bana ngo ambwira ko umwana yamuhaye umumama yari ari kumwe ngo n'umuhungu we ariko yaje kumusobanura ambwira ko ngo yari nk'umugabo.
None se aho ku kirwa cy'amaheba mwasize abana nyuma ugarutse mu Rwanda ugasiga imfura yawe nyuma aho ngaho mu nkengero za Mbandaka wigeze utekereza ukavuga uti igihe nikigera nzagerageza nsubireho njye kureba aho nasize imfura yanjye.
Nagerageje kwiyambaza nk'abapadiri ko bitwa ari bo bakunze kugenda cyane nabaza akavuga ati aho hantu za Mbandaka ni kure cyane nta makuru wamenya atawuha ntano wahagera. Ubwo rero kubw'amahirwe y'impuhwe z'Imana numva Imana yarabakoresheje abantu batangiye kurangisha niko nanjye kujya ku murongo mvuga inti wavuga aya mazina y'umwana nkasobanura amakuru wenda Uwiteka aba yakimurinze na amakuru yakumvwa hanyuma nawe agashobora kuba yabona ababyeyi be agataha mu gihugu cy'ababyeyi be.
None izina ry'umwana wawe urangisha rimbwire yitwa nde?
Umwana wanjye yitwa Muhawe nayo Marie Edite yasigaye aho ngaho i Mbandaka uvuye ku kibuga cy'indege aho indege zazanaga abantu i Kigali muri 1997 hari mu kwezi kwa gatanu nko mu birometero bibiri.
Mu birometero bibiri uvuye ku kibuga cy'indege ariko ni rwagati mu muruzi rwa Congo.
Iyi kuri Freve Desire Mili Freve yaramanukaga ariko kubera ko twari tuvuye muri zimwe izo santere ahantu turi nka cyane duhuru tujyaho ngaho mu nkengero za Freve aho Freve iri kugenda niba ariko turi mu mazi n'ubundi ariko twumva ibiza mu mazi hakurya n'ubundi aho twari tuhagaze hari ngo kari mu mazi.
None ubu wagerageza gusubira Mbanda kagashakisha icyo kirwa cy'amaheba agashaka uko yabona umwana wawe Marie Edite Muhawe nayo yabariza he hari agasantere gahari hari akaduka gahari uretse uwo mugabo n'uwo mugore mwasigiye umwana hashize imyaka 27 abantu barakuze barahindutse ariko se hari akantu wambwira umuntu yaheraho akavuga ati ugakoresheje wahagera abo bantu mwasigiye abana bari ni iki kibaranga basengeraga he bavugaga uruhe rurimi?
Ubu bavugaga ibirebana n'iringara n'iringara bakoreshaga n'igifaransa ariko uvuye aho ngaho kuko tumaze kuva muri ako karwa muri iki kirwa kuko cy'uruzi twarazamutse tujya duhingukira kuri iyo santere muravuga ati ni muri santere banyuzemo hanyuma twe bahitaga baduhereza impungure guhita tugera mu modoka za HCR zigahita zitugeza ku kibuga cy'indege. Ugeze aho ngaho imodoka zashyiraga abantu ku kibuga cy'indege uvuye mu mujyi wa Mbandaka ndani ko twari mu mujyi wa Mbandaka hafi yaho ibyombo byapakiraga abantu noneho twagira ikibazo dusubira mu kuboko kw'iburyo muri ako gace.
Viateur Nahayo ndagushimye cyane kuba waritabaje ijwi ry'Amerika ikiganiro agasaro kaburaga kugira ngo tugufashe kubona imfura yawe Marie Edite Muhawe nayo. Urakoze kuri ayo makuru kandi ngushimiye kwihangana bategereje igihe kirekire ukomere tuzafatanya kumushaka.
Bo nanjye ndabashimiye Imana ikomeza ibakomeze bongerere imigisha myinshi kuguma gufasha abana bavuze Uwiteka akazajya bacyura mu gihugu cyabo kandi tukomeze Imana ikomeze baturindire rwose tukira turi benshi kandi amasengesho yabana Imana namaguma kubageraho cyane mukomeze.
Shaka gasaro kawe muzakabona
mazerero
Shaka gasaro kawe muzakabona Wiciki ntege Shaka gasaro kawe muzakabona Shaka gasaro kawe
Undi mubyeyi watandukanye n'umwana we w'imfura ari uruhinja dore hashize imyaka 28 yitwa Marie Claire Nyirahabimana umwana witwa Urujeni Denise yarahetswe na nyirakuru uwo mukambwe yaruhuwe n'uwarukiri muto aramumutwaza kuva icyo gihe ntarongera guhura na nyina Denise Urujeni n'imfura iwabo nyina Marie Claire Nyirahabimana atuye mu karere ka Gasabo mu murenge wa Gisozi mu kagari ka Musezero mu mudugudu wa Kagara yanyuze ku cyicaro cy'umuryango utabara imbabare CICR Kigali kugira ngo agere ku Gasaro Kaburaga
nagerageje mbwira abantu ngo bazinshakire bakambara ngo byabananiye ubunagiye kuri CICR niho barimpaye
ni byiza kubitabaza dutahiriza umugozi umwe muri kino gikorwa cyo guhuza baburanye n'ababo none ubwo ugeze mu kiganiro Agasaro Kaburaga n'indurangisha
nifuzaga ko mwamfasha gushakisha umwana witwa Urujeni Denise twakundaga kumwita Chinette twari dutuye ikabuga tukaba twarahunze turi kumwe na nyirakuru ari w'umuhetse tunyura mu nzove ndumva baramu mwakiye hafi yo kuri yose haje imodoka irimo umukobwa witaga umukobwa wa Musenyeri na mwanya irimo muri iyo modoka abwira nyirakuru uwo mwaka icyo yamufasha ari uku yamwaza uwo mwana iyo twaje gukurikirana dusanga uwo mukobwa wa Musenyeri aba mu nkambi ya Enera hanyuma muri iyo nkambi ya Enera rero ngo bigeze gutera hayigeze kubamo imvururu bateramo gerenade uwo mukobwa witaga umukobwa wa Musenyeri yitaba Imana n'umupadiri ngo bari bari kumwe yitaba Imana uwo mwana Urujeni Denise ikaraza amufashe ku rutugu akaba ngo afiteho inkovu hanyuma rero iyo nkambi imaze gusenyuka rero ngo ushobora kuba yajyanywe n'umuryango witwa kwa Bugira Imfura bahuze bafite imprimari hano mu Rwanda umuryango wo kwa Bugira Imfura akaba ariwe bari kumwe n'uwo mwana
bari mu Rwanda cyangwa se bari mu kindi gihugu
umudamu wa Bugira Imfura atuye hano i Kigali hariya mu gakinjiro hafi na Banque Populaire abakobwa b'uwo mukecuru ngo nibo bafite uwo mwana
bamufite mu kihe gihugu
bo bakaba batuye mu gihugu cy'u Bufaransa
ayo makuru uwayabahaye yababwiye ko ari amakuru y'impamo
ayo makuru uwayaduhaye ni umusore wiganye na musaza wanjye twari dutoranye ikabuga kubera ko yari asanzwe agenda mu rugo iwacu niyo yaduhaye ariko tumukurikiranye ngo tumubaze byinshi aratwihisha
dusubire gato ya mu nkambi ya Inera abo bantu bo kwa Bugira Imfura uvuga iyo nkambi ya Inera bayinyuzemo bahuriye hehe n'uwo mwana
aho bahuriye ntago maze uwo muhungu gusa niwe watubwiye ko amakuru ya nyuma afite ari uko uwo mwana ari mu muryango wo kwa Bugira Imfura
ubuse ko hashize imyaka 28 uwo mwana Urujeni ni wowe wamwibyariye
umwana Urujeni ni njye wamwibyariye rwose niwe imfura yanjye
hagashira imyaka 28 utazaho imfura yawe iri
nagerageje gushakisha muri CICR ariko bagakomeza kumbwira ko nabo barimo gushakisha bataramubona
none se ku mudamu wa Bugira Imfura aho ngaho i Kigali wigeze umwegera uramubwira uti hari amakuru mfite ambwira yuko imfura yanjye iri mu muryango wawe icyo kibazo warakimubwiye waramushatse waramubonye
yego nagerageje kumwegera ngo tuganire mubwira ko hari amakuru mfite yuko umwana wanjye ari mu muryango wabo nawe ambwira ko hari amakuru afite ko abakobwa be bafite abana babiri b'imfubyi barera ndetse ko hari umwe baherutse gushyingira uri mu kigero cy'imyaka y'uwo twashakaga kingana n'uwo nguwo hanyuma dukomeje kumukurikirana aratubwira ati ariko ndabanza mbaze umukobwa wanjye ni uko bimeze ati nzabasubiza yaranshubije ariko noneho aza yahinduye ya makuru yatubwiraga arambwira ati umukobwa wanjye namubajije yambwiye ko nta bana bangana muri icyo kigero murimo gushaka afite nta n'uri hafi y'aho atuye nta n'uwo yigeze abona ati abo mbasha kubuhura nabona bafite imyaka za 50-60 kubuye twaketse ko batwimye makuru urumva ko byari bihabanye n'ibyatubwiye mbere
ibyo ari byo byose kwa bugira imfura n'umuryango uzwi n'abana be barazwi ntabwo bagenda bihishe abana bafite barazwi ndahamya yuko niba urujeni Denise ari mu muryango wa bugira imfura ntakabuza azaboneka kandi azagusanga nk'umubyeyi agukunze usigaranye ndareba ngasanga uri umuntu umwe usigaranye niba Denise akumva kimwe n'uwamufasha akamurera akamukuza ndetse bikaba binashoboka ko yamukosheje abo bombi niba bakumva amasegonda 30 ku mfure yawe Denise hanyuma ufate n'amasegonda 30 ku wamureze ugire icyo ubabwira kikuri ku mutima ndari guhaye ijambo
yego murakoze nasabaga uwamureze uwareze urujeni Denise rwose ko yakumva akababaro umubyeyi wabyaye uwo mwana afite akaba yaca inkoni zamba akaba yakwigaragaza nkongera nkasaba urujeni Denise aho ari hose niba nyumva ko nkimufite ku mutima ko mfite intimba ye rwose naramuka yumvishe itangazo azagerageze kunyibwira turacyamukunda kandi ni namwe muba mwakoze kwihangana udutega amatwi Imana ijye ibaha umugisha
irakoze ukomere ayo marira y'urukundo mujye muyareka ashoke niba urujeni akumva nawe niba koko baramukosheje ndetse ubu ngubu akaba n'igihe cyo kwibaruka kigeze nawe ndahamya yuko azasimbagizwa n'ineza umufitiye kandi umugaragarije akazakora ibishoboka kugira ngo agusange mbonereho akanya ko gushimira abantu bamureze bamukuye aho yarari bakamukuza bakaba bamufite nizera yuko tuzamubona bidatinze ndagushimiye cyane kandi ndagukomeza Nyirahabimana Marie Claire ukomere utegereze wizeye nugira Imana imfura yawe uzayibona
murakoze cyane Imana ibahe umugisha
Shaka gasaro kawe muzakabona
maze rero
Shaka gasaro kawe muzakabona
Wiki kintegeye
Shaka gasaro kawe muzakabona Shaka gasaro kawe
mu mwaka w'1994 Dr. Ndolimana Jean Damascene yari mu gisirikare cya APR cyahindutse ingabo z'u Rwanda ayo ni amakuru duhabwa n'umwana we Kwizera Elize utuye mu karere ka Gakenke umurenge wa Gashenye umudugudu wa Masoro Dr. Ndolimana akaba umuhungu wa Venance ya Nyirabakigana Rukara yaje koherezwa kwitabara mu aka w'igihumbi 1996 ajya muri Congo ntiyagarutse umwana we Kwizera yamusize afite imyaka 3 aramusaba gutaha
nabuze umubyeyi w'umupapa nabuze papa umbyara yabuze hagati 1996 abura yari umusirikare mu gihugu cy'u Rwanda ari umusirikare wa FPR amaze kubura ariko mbere yuko aburaho gatoya bahawe misiyo bahabwa misiyo muri Congo ubwo agenda abwiye mama ngo azanagaruka zamune azaza kumureba ubwo kuva yagenda ntabwo twongeye kumubona ntanu wagarutse ngo tumubone ariko nyuma ho gatoya yaje kuza ngo hari umugabo waje azana ubundi nganumva kuko nari umwana mutoya nganumva bavuga ko ya haru yaraje aza kwa muramuwe wundi w'umumama agezeyo ngasanga nta muntu uriyo ubwo kutegereza kwenda natwe yazaza mu rugo tubura umuntu turamuheba burundu n'amagingwa
none se kwa ari umwana ayo makuru ninde yakubwiye ku buryo umuntu yafata nkaho ari impamo
ayo makuru umuntu wayambwiye kwa umusirikare w'u Rwanda ni mama umbyara
papa wawe yitwaga nde
Ndolimana Jean Damascene
umaze gukura hari ikintu wigeze ubona aho ngaho mu rugo nk'ibaruwa yanditseho Minisiteri y'Ingabo z'u Rwanda, ahantu hari nditse matricule yese, ahantu hari ikintu kimuranga yuko papa wawe yari umuserikare, ariko kwari akantu bigeze ubona mu rugo?
Ntabwo kigeze kaboneka, kubera yuko harimo ambeza, ntabwo umutekano wari wakabayeho cyane ku rwego rw'ijuru. Ndaka kagombye kuturanga ko yari umusirikare, kuko barabitwaye, nta kintu twasigaranye. Urabona mu gihe cy'intambara nta kintu twasigaranye, nta kimuntu yari ukankaga akarengera ubuzima bwiwe.
Yari umusirikare kuva ryari papa wawe?
Yinjiye mu gisirikare ubungubu, ntabwo ari mu gisirikare cya kera, ntabwo ari mu ngabo za kera.
Yinjiyemo ryari?
Ntabwo nabimenya, kuko nari umwana mutoya. Ahabwa misiyoni hejuru y'95.
Muri 95 ufite imyaka ingahe?
Nari mfite imyaka 2, kuko navutse muri 93.
Ntabwo ndi butekereze ko hari ikintu kibi gishobora kuba cyarabaye kuri papa wawe, ariko uzi iyo umuntu yiyemeje kuba umusirikare, mu nshingano z'umusirikare waba uzi ko harimo cyane cyane nacyo cya mbere ni ukwiyemeza gutabara igihugu igihe bibaye ngombwa, no kukirwanirira kugeza nubwo wiyemeza kukimenera amaraso yawe. Wari ubizi?
Ntabwo narindi.
Igihe papa wawe yari umusirikare akajya mu ngabo z'igihugu kizwi, akiyemeza yuko icyo gihugu gishobora kumuhereza ku rugerero igihe icyo ari cyo cyose, akajya ku rugerero akanyura iwanyu akabasezeraho akababwira ko agiye gutabara, ntave kwitabara ngo agaruke. Nakubwiye ko sinshaka kugira icyo ntekereza cyamubayeho, ariko nicyaba cyarabaye nk'umusirikare ntabwo cyaba gitunguranye, kubera yuko mu byo yiyemeje harimo no kwemera gutabara igihugu cyawe mpaka kugeza igihe wagiha amaraso yawe. Birumvikana ko umaze gukura mbere yo kugira ngo uze hano ku Ijwi ry'Amerika kugira ngo tugufashe ko na papa wawe wigeze witabaza Minisiteri y'Ingabo z'u Rwanda ko ariyo imushinzwe kugira ngo yibaze amakuru ya papa wawe?
Ntabwo nabikoze, ahubwo nabajije mama ndamwihise. Ntabwo ubonye ikimara kumubura, nta kintu waba warakoze kugira ngo tumenye niba hari izindi nzira byasaba. Arambwira ngo nta, ngo yarabigerageje, ngo nawe bakamubwira ngo ntawe bari kubona, ubwo bikarangira gutyo.
Birumvikana ko iyo udasobanukiwe urasobanuza, kandi kuba waje hano ku Ijwi ry'Amerika nicyo tubereyeho, turabafasha kugira ngo tubafashe kubona banya, ariko tunabafashe gusobanukirwa inzira mwanyuramo zoroshye kugira ngo umenye amakuru y'abanyu. Ukuri iki kibazo nakugira inama irize kwizera yo kwitabaza Minisiteri y'Ingabo z'Igihugu y'u Rwanda, ukabageraho ukababwira izina rya papa wawe, bazakurebera mu ifishi ku rutonde rw'abasirikare bafite, barebe niba bamufite, bazaba bafite amakuru ye, hanyuma bazakubwira amakuru ya nyuma. Nta wundi waba uyafite uretse Minisiteri y'Ingabo z'u Rwanda. Abo ngabo bazagufasha, kandi hamya yuko nabo bari mu bumva Ijwi ry'Amerika. Uzagende ubitabaze, bazagutabara, kubera ko nk'uko bimbwira papa wawe yari inkera gutabara. Elize Kwizera, ndagushimiye cyane ko warategereje cyane kino gihe cyose kugira ngo dushobore kuganira, kandi ndizera yuko ibintu bizagutunganira. Ndi hano igihe cyose uzankenera uzahamagare Agasaro Kaburaga. N'ikiganiro cyanyu ntabwo nakumvise neza, urababaye cyane? Ndakumva
ndababaye byo, gusa kubera yuko buriya hari igihe cyahaye ngo mu Rwanda habamo intambara, ngo nyuma yaho nicyo gihe yaje, ntabwo tuzi ngo yanga kugera mu rugo bakibatire, ntabwo igihe yaza ugasanga habayeho kuvuga ngo yenda harabaho kumenya umuntu waje n'urubyiruko ariwe, nabyo byabaragiriyemo ubwoba. Kuva icyo gihe rero ntabwo yongeye kugaruka.
Niba ataragarutse akaba akiri muri Congo, aho yari yoherejwe mu butumwa, icyo gihe byaba bivuga yuko atashatse kugaruka ku bwende bwe, akaba ari mu bikorwa bitajyanye n'ibyo yoherejwemo n'ingabo z'u Rwanda naho muri Congo ijwi rya Amerika rirahagera naramuka kumvise azamenye yuko umushaka none gira icyo umubwira niba nakumva akabakiri muri iyo misozi ya Congo yo mu Birunga aho yaba ari hose mubwire ijambo noneho umubwire nuko mu Rwanda hameze wasanga kumvise noneho yazaza akazaza yemye habona akaza kukureba umubwire ijambo ushaka ugifite ku mutima
yakize ndi umwana mutoya kwizera aranzi cyane ndi umwana mutoya arabizi kuko ngo no mu gisirikare bamwitaga dogiteri cyane yuko ndabyibuka yuko ndi umwana mutoya hari igihe nabonaga ibyuma yakoreshaga mu rugo ndibuka ndi akana gato cyane mama we aracyariho n'umukecuru mu zabukuru bene nyina bose bariho ntawe tuvuye mu mbese twese turahari rwose kandi turakomeye nta kibazo mu Rwanda turi amahoro twifuza kumva ko twamenya akariho nta n'ikindi
komeza wizere kandi ko kubitwa kwizera ndizera nanjye ko papa wawe yumvise iyo mpuruza yawe y'amahoro komera
murakoze mugize neza n'abuzima nibaho umugisha cyane
turacyari mu mwaka w'1994 umusirikare w'imyaka 20 yari mu gisirikare cy'u Rwanda cya kera Forces Armées Rwandaises ari umujandarume yitwa Vincent Ntihabakubaho intambara iteye yagiye ku rugamba hunga dasubiye iwabo mushiki we yakundaga cyane Clarisse Ahishaki yari afite imyaka 8 kuva icyo gihe kugeza ubu ntibarabonana Ahishakiye arifuza kongera kubona musaza we Ahishakiye atuye mu karere ka Gasabo mu murenge wa Kinyinya kagari ka Kagugu umudugudu wa Dushenyi
ndi gushakisha musaza wanjye witwa Habakubaho Vincent twaburanye 94
byagenze gute kugira ngo muburane
bo we yari umusirikare yari umujandarume mu gisirikare cya kera urumva ntabwo yabaga mu rugo nyine intambarira ba rero turahunga nyuma nyine abantu bakajya bava muri Congo bambwira ko ari hari aza no kujya twandikira amabaruwa ariko kuko nari umwana mu muryango wanderaga nibo basomaga izo baruwa nyuma rero nza kumva ngo ari muri Zambia uwampaye amakuru nyine yambwira ko ariho yari yamusize ariko yaje no gupfa umuntu ari wampaye amakuru ubwo urumva nyine ngumya gutegereza ariko nkajya numva amakuru ko byanga bikunda hari umuntu wo muri famiye yacu yakure bavugana
uwo muntu bavugana ninde
yitwa Mukeshimana Flamel
aba mu Rwanda
yari ari mu Rwanda ariko ubu ngubu yagiye muri Zaire
bakavugana ariko wowe ntimuvugane
ntabwo twavuganaga kubera yuko n'ubundi nyine kwa kundi kw'imiryango ibitumvikana niyo mpamvu naje no kubura ayo makuru yariko numvise ikiganiro cyanyu ku Gasaro ka Buraga ndavuga uko byamera kose n'intanga amazina ye yose naho nyine twavukaga komine yacu ya mbere tuvukamo uko byitwaga nshobora kumubona
mwavukaga hehe
bavukaga yari komine Gikoro segiteri yacu yari Rukoma serire ari Kayange
none musaza wawe wari umujandarume muri 94 yari afite irihe peti
oya yari nta peti yari yagahabwa kuko yari yinjiyemo vuba
94 barafite nk'imyaka ingahe
mana avuka 74 ntabwo sokwizi avuka 74 ubwo 94 se yari afite ingahe yavuka 74
ubwo yari afite imyaka 20 kuva wagira amakuru akubwira ko ashobora kuba ari muri Zambia nta yandi wongeye kumenya
ntayo njya mfata afatika kuko urumva bitewe n'uko iyo miryango nyine tutumvikana ntabwo bigeze bashaka kuba bampishurira nta makuru njya mfata afatika gusa ayo nafataga iyo bambwiraga yuko ahari ariko simenye ngo ari hehe njyewe nza kuvuga gusa ngo nzashakisha kubera yuko nari numvise ikiganiro cyanyu numva ko iyo umuntu ashakishije umuntu akavuga amazina ye aderesi ze uko byamera kose mugeraho mukamubona sinzi niba nababwira n'aya mama watubyaraga hari wenda kugira ngo byoroshye
wayambwira kubera ko aramutse yumvise yakwimenya vuba
bamutubyara yitwa Mukanayisi Jacqueline niko yitwaga ariko yarapfuye
naho papa wanyu
ntibaziga Daniel
hari abandi bavandimwe mwari mufite bakiriho bakiraho mu Rwanda
barahari ahubwo hari n'undi murumuna wacu we basa nkaho bari kumwe, ubwo sinzi nawe babwira uwo murumuna wanjye bari kumwe nkababwira n'abandi bo mu Rwanda ko yitwa Musabyimana Fifi.
None se niba Musabyimana Fifi ari kumwe na vise ntabakubaho bakabava indi imwe bakaba ari muri Zambia ukaba uri mu Rwanda aho ngaho, ni kubera iki mutavugana?
Iyo ntabwo tuvugana, urumva bagiye 94 ngewe nkajya numva amakuru ko bariho, ariko nkumva amakuru ko abo bantu bo muri famiye bavugana nabo bababwiye yuko twebwe mu nda ya mukana y'isi nta muntu uhari, kuko kundi ko imiryango nyine bitumvikana.
None se Fifi nawe yagiye yavuye mu Rwanda muri 94?
Bahunganye 94 kuko yari umwana niwumvurikira, yari afite imyaka 8.
Iyi gahunda urimo yo gushakisha musaza wawe kimwe na murumuna wawe bene wanyu bandi bari mu Rwanda, iyi gahunda barayizi, barayishyigikiye?
Barayizi cyane, baranayishyigikiye, ahubwo bahoraga bambaza ngo ese wowe ntibaraguhamagara ngo muvugane, nanjye nkahamagara uriya winaha mu Rwanda nkamubaza ko nagusabye ko ku Ijwi rya Amerika wamuzanira ngo bagasaze Kaburaga bimeze bite.
Niba koko bari muri Zambia nta kabuza tuzabageraho, tuzamenya aho baherereye muri Zambia, n'ahantu radio Ijwi rya Amerika igera cyane, ku buryo ndahamya yuko batwumva amagingo ya bakaba haba kubaho azagira bwangu akatubwira kugira ngo tubahuze. Ariko niba kumva kimwe na Fifi n'abantu maze imyaka 28 utabona, niba bakumva nicyo ushaka kubabwira, usigaranye umunota umwe, uvuga iki kuri ku mutima ayishakiye Clarisse?
Kindi ku mutima nshaka kubabwira ni abavandimwe, nkubwiye nka musaza wanjye Habakojensa niwe wari mukuru, ndamukumbuye cyane cyane ko n'intambara yabaye atarari mu rugo, wenda ngo mbe naramubonye nari umwana muri bo, nanjye wasigaye ndi umwana muri bo. Ndamukumbuye cyane, yaba we yaba na murumuna wanjye, n'abavandimwe nkumbuye cyane ko we na Fifi Bobesa twakundaga kumwitangwisha, ariko naramukundaga cyane kuko yakunda kuza akambwira ati gisyo wacu avuye nyine mu gisirikare akazanzaniye nk'umugati. N'abavandimwe muri make nkumbuye cyane mbabonye, sinzi napfukama nkashima Imana cyane, kandi namwe nkabashimira ubwitange mugira rwose.
Wakoze cyane, ukomeze wizere, kandi nongere ngushimire kuba warakomeje gutegereza ko igihe cyawe kigera, mujye mutwihanganira dukora uko dushoboye kugira ngo ntitugire uwo turenza umurongo, kugira ngo mwese dushobore kubafasha uko dushoboye. Ngaho rero ukomere, ugire umunsi mwiza.
Agasaro Kaburaga.
Hakizimana Francois amaze imyaka 11 atabona umubyeyi we uri muri Uganda hitwa Nakivale, ari mu karere ka Nyarugenge, umurenge wa Nyamirambo, akagari ka Kivugiza, umudugudu wa Muhoza.
Yarangije umuryango wanjye ashize imyaka 11 tuburanye, bari muri Uganda muri Nakivale mu karere yitwa Juru, kuko ari ikigo cy'ikoreje primary school aho niho nigiye. Uri na Kivari, aho ngaho wageze mu kampu ihari uvuye na Kivari nyirizina uza muza ahantu by'ikabengo, ari ahantu hari isante nyineho ikigo cyitwa Kamino nyani primary school, wageze ukabaza umukecuru witwa Sanguneza Saverina Beatrice, aho ngaho ugeze muri ako gakaritsi ukakabaza abantu wamubona.
None se Hakizimana, ko numva uzi aho umukecuru wawe ari, kubera icyo ugomba kunyura ku Ijwi rya Amerika kugira ngo umushakishe?
Impamvu nabikoze, nabonaga nyine nta bundi buryo, kubera ko biragoye cyane kugira ngo ujye muri Uganda, byabaye nakeneye kujya muri ya minsi bazi ko hari ikibazo cy'ukuntu Uganda n'u Rwanda bitayibanye neza. Ubwo noneho kubera ko Eric yageze gukora ikiganiro nani yageze gukora ikinyamakuru na epfo ku rukiko mbamari, naramubonye rero ndabimusaba, aranyemerera arambwira ngo bizakunda, arambwira ngo ubufasha muzabuha.
Umpaye n'akanya ko gusobanura ko hano dufasha cyane abantu batazi aho ababo baherereye. Birumvikana ko wowe utabashije kujya muri Uganda kugira ngo usure umubyeyi wawe kubera impamvu zumvikana, ariko ahari urahazi, urifuza gusa kumenya ko ameze neza.
Uvuze neza cyane rwose, icyo nifuza ni ukongera kuvugana kuko hashize igihe kinini twaraburanye, Iyo mpamvu nakoreshejwe rya Amerika ubu muri abantu beze njye mbakurikirana ijana ku ijana buri gihe mba ijwi Amerika mba rikurikira.
Umaze imyaka 11 utavugana na mama wawe
cyane rwose,
ariko se ashira imyaka ingana ityo umupaka hagati y'u Rwanda na Uganda ufunze, mbere yaho mu myaka 3 ishize niki cyakurije kunyaruka ngo ujye kureba umukecuru?
Icyo gihe ngera mu Rwanda nari mvuye muri Uganda, kandi mu Rwanda havuye cya ndi umwana, nari narasobanukirwa neza uburyo kishobora gusubira muri Uganda. Niyo mpamvu bitugize bikunda.
Nta bandi bana ari kumwe nabo bamufasha?
Ya barahari, hariho bita Friday the Fonsi, Wilson Mandela, Sara n'akandi karumuna kacu gashiki kacu twita Gadada gatoya cyane, nasize bari kumwe nabo.
No mu Rwanda hari imiryango yawe utazi iherereye?
N'abavandimwe ba mama bose.
Reka tubanze dusubize ikibazo kimwe, ndumva icyo kujya muri Uganda kiroroshye, nagira ngo nguhe amakuru nimba utabiyafite nagira ngo nyaguhe, nuko iyo hari impamvu igaragara umunyarwanda wese ushaka kujya muri Uganda akaba afite impamvu igaragara, nk'iyo wavuga uti maze imyaka ingana gutya ntashobora kujya gusura mama rakuze ndashaka kugenda nkamubona, icyo gihe uragenda ukegera Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ikaguha urupapuro witwaza, ukanyura ku mupaka ukarwerekana, bakakureka ugasohoka mu gihugu ukinjira muri Uganda, hanyuma ugakora ikikujyanye warangiza ukagaruka mu Rwanda. Ibyo ngibyo byagushobokera?
Ibyo ngibyo byashobokera bibaye bikunze ubu ngubu, ariko ntabwo ndabona ubushobozi bwo kujyayo bako turi muri crise ya COVID.
Icyo gihe ubushobozi nibuboneka wazabigenza gutyo, hagataho ndahamya ko n'umupaka ushobora kuzaba warafunguye ku buryo usesuye noneho ukabasha kujyayo. Hakizimana, ndakwifuriza kuzagira urugendo rwiza nujya kureba mama wawe, nongere ngushimire yuko witabajije ibi bya Amerika kugira ngo tugufashe. Niba mama wawe aho ari inakivale akumva, niki ushaka kumubwira? Usigaranye amasegonda 30, mubwira ikintu ushaka kumubwira ndetse usuhuze n'abavandimwe bawe bari muri Uganda.
Mama wanjye rwose ndamukunda, njye ngiye nkamukumbura, bonye uburyo namubona namubera cyane, barumuna banjye ndabakumbura, ababyara banjye ndabakumbura, Imana imfashe nkongera kubona, nashima Imana.
Ngaho ukomere ugira amahoro.
Murakoze cyane Imana ishimwe, murakoze cyane Komisa Vinesi, njya mbakurikirana cyane ndabakunda cyane, ari Kigali turabakunda cyane rwose.
Ni byiza cyane, natwe biradushimisha tumenya yuko mudukunda, mukamenya yuko radio Ijwi rya Amerika ari radio yanyu. Umukomeze mugira amahoro.
Nawe Imana ibahe umugisha.
Shaka gasaro kawe muzakabona,
maze rero
shaka gasaro kawe muzakabona,
wiki kintegeye
shaka gasaro kawe muzakabona, shaka gasaro kawe muzakabona.
Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika, ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa muri sanga. Hashize imyaka irenga 60 turi mu gihe cya gikolonize, umunyarwanda kazi yakundanye n'umuzungu w'umubirigi wakoraga mu igaraje y'Irwinkwavu turi mu burasirazuba bw'u Rwanda, babyaranye umwana, ariko nk'uko byakorwaga kenshi abo bana bitaga ibyo tarabamburwaga ababyeyi bakoherezwa kurererwa mu Bubirigi, nyina aracyariho yitwa Esther Bazubagira. Mu kiganiro atwajwe ijambo na Rachel Karangwa uri mu karere ka Gasabo, umurenge wa Remera, akagari ka Rukiri ya mbere, umudugudu wa Gashitsi.
Ni umukecuru yitwa Esther Bazubagira, ariko mu ntara y'Iburasirazuba, akaba aba mu karere ka Kayonza, kera kari Kabarondo, akaba atuye mu murenge wa Ruramira, ariko kera bitwaga umurenge wa Nkamba. Hanyuma rero uwo umukecuru yashatse umugabo w'umuzungu mu gihe cya gikoroni, bakoraga Irwinkwavu mu myaka ya za 1960. Abyarana n'umwana w'umuhungu, hanyuma ngo umuzungu yakoraga mu igaraje rya Rwinkwavu. Hanyuma rero umuzungu yaje guta ugerakira umukobwa w'umukecuru, atwara umwana amaze umwaka umwe gusa. Aragenda aramubura, akomeza gushakisha, kugeza nyine ko ubungu ntago ramubona. Ariko noneho mu mwaka w'2023 hari abantu baraje barumbwira bati umwana wawe ariho yaranabyaye afite abana babiri arashaka kukubona, bamubwira gutyo batugasaza kurebe mu minsi mike. Umukecuru arategereza arabura, noneho agenda gusaba ubufasha. Wenda ngiye impamvu ndi kubivuga wambaza uti kuri Kigali ariko kiba ari zo umuntu twe dukomoka iburasirazuba, donc yaraturanye ko wasogokuru ni umukecuru tuzi ku buryo busobanutse. Nyine
ndabyumva kandi nkinda kubishishikariza abantu hano ku by'Amerika mu kiganiro Agasaro Kaburaga, nicyo kibereyeho ni ugufasha abantu gufashanya, ufata amakuru akayahundi, cyane cyane abo ngabo bakuze mwebwe mukiri batoya ukabafasha kugira ngo batugireho, tubafashe kubona abantu babo. Igikorwa rero ukora kiri rwose muri gahunda dufite turagisangiye kandi ndakigushimiye. Niba amakuru uyafite haba nshobora kukubaza ibibazo ukansubiza, nk'ubu abo bantu baje mu Rwanda bakamubwira ko umwana waza kumusura urabazi ni bande?
Umukecuru yatubwiye ko hari ababikira baje bakaza kumubwira bahunga mu burasirazuba bakaza kumubwira ko umwana we ariho, hanyuma ngo hari n'abazungu baje kumusura hari umuntu w'interpreta urumva umukecuru ntabwo azi Igifaransa nibo bamuhaye ayo makuru.
None se abo bamuzungu bamusuye bitwa bande? Hari agapapuro basize ngo bavuge bati twebwe turi Kanaka, dore icyo dupfana n'uyu muntu, baje kumureba ari bantu ki, nabakwebe n'abacuti y'umwana we ni bande?
Ntabwo bamusigiye amazina bambwiye ngo ari inshuti z'umwana we.
None se bigeze bamubwira izina ry'umwana we uko yitwa magingo aya?
Yarabimbwiye mbyandika ku rupapuro, nduva yarambwiye ko umwana we yitwa Rene, ashobora kuba atuye Iriyeje. Yarambwiye ko umugabo yitwaga Franco irindi sindyibuka. Harakuntu arabyanditse, hari inkuru nanditseho.
Noneho reba neza aho wabyanditse kugira ngo umpe amakuru yuzuye. Fata akanya uyashake hanyuma dukomeze. Mukomeje kumva radio Ijwi ry'Amerika, ikiganiro Agasaro Kaburaga. Turaganira na Madamu Rachel Karangwa utwaje ijambo. Madamu Esther Bazubagira wabyaranye n'umuzungu mu myaka za 60, akaba akeka ko umwana babyaranye ari mu mujyi wa Liège mu Bubiligi. Mu kanya twari duhagaritse kugira ngo Rachel Karangwa ajye gushaka andi makuru. Madamu Rachel, ni iki kindi wabonye na yahe makuru yandi wabonye wabwiwe na Esther Bazubagira?
Hari undi mugabo uwo mukecuru avuga,
yego,
nawe yavuze ku mugabo w'umuzungu n'umugore w'umunyarwandakazi witwa Jean Pierre utuye Iriyeje, niwe yarizeho amakuru y'umwana we ariko nawe yaje kumubura.
Nyina wa Jean Pierre we akomoka mu kahe karere k'u Rwanda?
Aho n'ubundi burasirazuba, karere kahoze ari aka Kabarondo, umurenge wa Nkamba.
Waba wibuka izina rya nyina wa Jean Pierre yarari guhaye?
Yitwa Perusi, ni umuntu mukecuru wita Perusi.
Abanyarwanda bari mu Bubiligi bumva Ijwi ry'Amerika, ikiganiro Agasaro Kaburaga. Mukamuzi uwo mukecuru witwa Perusi abyaye umuhungu witwa Jean Pierre, nawe akaba ashobora kubazi Rene wabyawe na Esther Bazubagira. Bose barakuze, n'abantu bavutse mu myaka za 60, batuye mu mujyi wa Liège. Niba haruzi uwitwa Rene Abodi agera hano ku Ijwi ry'Amerika kugira ngo tumufashe guhura na nyina bamaze imyaka hafi 60 batabonana, yitwa Esther Bazubagira ari mu Rwanda. Nawe Rachel Karangwa ngushimire cyane ko wafashije uwo mubyeyi kugera hano ku Ijwi ry'Amerika kugira ngo tumufashe gushaka umwana we. Ngaho ukomere, ndakwifuriza amahoro y'Imana.
Namwe murakoze cyane, Imana ibahe umugisha, komeze kubashyigikira muri gahunda nziza yo guhuza abantu bavuza ababo.
Agasaro Kaburaga.
Agasaro Kaburaga.
Kera mu Kinyarwanda umugore yavaga mu rugo yashatsemo bikitwa ko yahukanye, akaji wabo akazahakurwa n'umugabo we aje kumucyura bamaze kugira ibyo bumvikanaho hashize imyaka 6 uwitwa Musabuwera Mukasine Merina asize umugabo we Thomas Gatabazi akayandibimbo ngo Mari ajya kugenda ntiyansezeyeho Thomas Gatabazi atuye mu karere ka Rwamagana akagari ka Nyagasenyi murenge wa Kigabiro umudugudu wa Rusave akumbuye uwo bashakanye n'abana be 3 Thomas Gatabazi ikaze ku ijwi ry'Amerika
murakoze cyane murakoze
none umufasha wawe Musabuwera Mukasine Emeli najya kugenda yagusezeho
ya ntabwo yigeze nsezeraho tungwe ahubwo no kumva ko ashakisha uko arakazi yakoraga hanyuma abakuru twumvise nuko yashoboraga kuba ngo yaramaze nk'icyumweru atakageraho na makuru na kumva nyuma hari umuntu wagiye kureba ahantu yabaga hanyuma asanga adahari nagize amatsiko rero kujya kureba kuko abana bari bamaze iminsi ibiri bavuye iwanjye hanyuma tugeze aho yari ari ni ukuvuga ku nzu yacu aho yari hanyuma umuntu wari uhacumbitse atubwira ko bamaze iminsi nk'3 bahavuye aho bari bagiye rero ntabwo twongeye kumenya kuba icyo gihe mbese ntabwo twigeze kumenya irengero ryabo rero n'uyu munsi imyaka ibaye 6
niba aragerageje gushakisha gutohoza na yahe makuru ufite yaho baba baragiye bari mu Rwanda bari hanze y'igihugu bari he
nihutiye kujya kuri icyo gihe hakiri urwego rw'igihugu rwitwa CID nihutira kujyayo gutanga ikirego cy'uko twabuze abantu hanyuma gukurikirana mwikurikirana baje gusanga bandikiye kwa baje kwandikira immigration n'amakuru bampaye ndetse bampa n'urwandiko immigration yaje kubasubiza ibabwira yuko ntahantu babona uwo muntu yawe yarasohokeye mu gihugu hanyuma ariko bababwira yuko itariki muri icyo hari hashize nk'icyumweru yaranyuze kunuza kuri porta ya Gatuna avuga yuko aturutse Nairobi yarinjiraga yinjira mu gihugu avuye ngo Nairobi ariko kongera gusohoka nta kindi kimenyetso kigeze kigaragarira muri migrasi
none se ko byagaragaye ko yinjiye byigeze bigaragara ko yasohotse na mbere yuko yinjira
mbere yuko yinjira ngira ngo bimenyetso byo byariho kuko asohoka nta bundi busobanuro burenze ubwo nari mfite gusa nuko yari amaze nge nayo makuru nari nyafite yuko ajya Nairobi ndetse hari n'ubutumwa yigeze kunyoherereza abunyoherereza bunyuze ku muntu yari atumye n'utuntu yari yoherereza abana ko twari kumwe hanyuma uwo muntu arampagara ariko naje gutakaza contact ngo nigeze ndigumana byari bisanzwe bizwi ajya Nairobi amaze kujyaho nk'3
kuba yarasanzwe ajya Nairobi bituma utekereza udashidikanya ko ashobora kuba ariho ari
nta makuru mfite mu by'ukuri gusa nuko byagaragaye yuko atari mu gihugu ariko ku ruhande rwanjye ari no kuri umuryango we nayo mfite amakuru yuko nabo ntacyo babiziho ntacyo nta makuru bazi afite nako nta makuru ye bafite nyuma yaho ahubwo polisi nyine imaze kungaragariza yuko ari kuri telefone na MTN bigaragara yuko umurongo yakoreshaga atari akiwukoresha biza kugaragara yuko atakiri mu gihugu kuko u Rwanda ni igihugu gitoya ntabwo wavuga ko umuntu yabuze ngo bimare ibyumweru 2 bari ukwezi abantu bataho umuntu aherereye n'umwe gusa kuko yari kumwe n'abana 3 abana twari dufitanye abana 3 b'abahungu rero byagaragaye yuko
yego
atari mu gihugu
yego
ariko tubura ikindi kintu dukora maze no kwitabaza nyine CID bimaze kugaragaza yuko umuntu bataza ahantu ari nabaye aho ngaho nyine ndatuza
reka nkubaze ikibazo wasanga niyo CID yarigeze kukubaza ninde yabaga agiye kureba ninde bagendanaga n'icyo yabaga agiye gukorayo
mu by'ukuri nta makuru mfite ahagije y'ibintu byamujyanagayo gusa ni uko twari tumaze igihe kitari gitoya dusa naho tutaki kumwe ariko asa naho hari ibyo ashaka Nairobi ubanza ngo hari formation naje kubyumva n'abantu yuko ashobora kuba hari amahugurwa yakoreraga yuko akazi yakoraga agakorera umushinga w'Abanyamerika witwa IGPAF ushinzwe gukurikirana ababyeyi bafite ubwandu bwa gakoko gatera sida kugira ngo babyare batanduje abana uwo mushinga naho uri guhindura uri kuvugurura imikorere baje kugira abo basezerera nawe yarimo nyuma ariko amubise n'uko bashobora kuba baremereye abo bari basezerewe kugira amahugurwa bakarimo bakazabishyura yuko hari ibintu nakose no gutekereza numvise yuko hari formasiyo yakoreraga Nairobi nyuma ariko ntabwo byaje gutinda nibwo nanone twongeye kongera kubona mu gihugu
kuva wamenya ko ari Nairobi nta yandi makuru wongeye kumenya muri ubwo bushakashatsi bwawe akuganisha ku makuru yabavuga ko atakiri Nairobi naho ashobora kuba yaragannye aracyari Nairobi cyangwa se yarahasohotse amakuru ufite ya nyuma nayahe agusumira nayahe
naje kumenya uko nyuma yaho tumuburiye n'abana na twavuze ikindi kintu dukora mu by'ukuri ari njyewe n'umuryango we nafite amakuru yuko nabo ntacyo babiziho nyuma noneho nyuma y'imyaka igera nko muri ine nibwo naje umuntu ambwira amakuru nawe yuko yahawe n'umuntu wari Nairobi amubwira ko yo koko mu kwezi kwa kane muri 2016 nyuma ngo acumbika ahantu ariko ngo yigengesera yuko hari uwamenya yuko ariho aherereye kuko ngo yatinyaga yuko ngo namenya ahantu ari nkaba nakurikirana abana nyuma noneho ngo akabaho yihishe bikavugwa rero yari acumbitse n'abantu bo mu itorero batista ariko basa naho barasohotsemo abo bita abatamba abo batambira rero ngo nibo bari bamucumbi ariko amakuru akavuga ko yari afite gahunda yo kutagumaho ngaho Nairobi ngo yari afite yo kwerekeza mu birwa bya Mayotte
niba ari muri ibyo birwa bya Mayotte niba ari n'ahandi yarakomeje akagenda afite urugendo rufite aho rumuganisha niba kumva usigaranye amasegonda 32 gatabazi ni icyo ushaka kubwira umugore wawe n'abana bawe bari kumwe
icyo mabwira ni urukundo mbakunda kandi mbifuriza ishyamihirwa batumenyeshe ko bariho kandi duhumure guhumurizwa nabo kuko kubaho ngaho tutazi ibyabo ni ibintu bitubabaje ni ibintu bidutsuka umutima batubabarire rwose babaye bakiriho badufashe tumenye yo kubariho kandi kugaruka byaba ari amahire kuri twebwe twabyishimira cyane
Gatabazi urakoze nawe nizere ko umudamu wawe akumva ndagushimiye kandi nkwifurije kuba warizeye ijwi rya Amerika igihe mu Rwanda hadukaga intambara mu mwaka w'1990 abaturage bari batuye mu makomini ya Muvumba yo mu Mutara yabereyemo imirwano ikomeye barahunze abandi barapfa abana basigara bupfubyi abagera neza barabagoboka nk'umuryango w'ababikira babakarikwita bafashaga impfubyi kona ababyeyi bazirera bakazikuza nguko uko Jocelyne Nyirarukundo yatandukanye na Musa zawe ari nitwe Apollo washakiwe ababyeyi mu Bubiligi mu mwaka w'1900 putain washakiwe ababyeyi mu Bubiligi mu mwaka w'1993 kugeza ubu ntibarabonana kubaho ufite umuvandimwe uzi ko ariho nawe azi kuriho mukabaho mutabonana biri mu nkuru ibabaje Nyirarukundo Jocelyne uri mu karere ka Gicumbi mu kagari ka Kamutora umudugudu wa Kamutora
mu gihe cy'intambara twabuze ababyeyi dusigara turabana babiri
uwo nguwo nashaka gushakisha ubanze y'igihugu dusigara turerwa no mu yindi miryango baradufata turanje kubura ababyeyi ndangije kuba mukuru njya gushakisha uwo mwana kuko baduhaga amakuru ngo yafashwe n'ababikira bakarikuta ingarama bakajya batubwira ngo marume ngo niwe wamutanze mbajije amakuru uwo marume aho yaba ari barambwira ngo marume ngo yaba yarapfuye ngo cyangwa yaragiye mu Bugande noneho ndangije nshakisha udukuru nandika kuri adresse njya mu babikira ingarama 2012 ngiye mu babikira ingarama baramfasha bareba mu bana bafashe mu nkambi ngarama barambwira ngo nzane imyirondoro y'ababyeyi bacu ndayizana nyizanye nibwo masteri yabishatse mu bitabo byabo arambwira ngo umwana arimo amadresse yaho aherereye nuko tuza kumwandikira ibaruwa igerayo igezeyo baraduhamagara bamamagaye turavugana bambwira ko umwana ari aho barambwira ngo nyuma bazamuzana aze kudusura bavuze ngo aze kudusura turategereza ko bazongera kuduhamagara ya nimero baduhamagaje nicemo ariko adresse yabo bari baduhaye yose nari nyifite kuko envelope byagaragara ko yagezeyo twe twabandikira ntibadusubize
none se uwo musaza wawe yitwa nde
yitwaga ari nitwe Apollo
ubu se yitwa nde
ubu bamwise Jeunesse Aurélie ngo yaje kubatizwa bamwita Benedicto ari nitwe Benedicto
none se kunumva umpaye amazina menshi turafata yahi tureka yahi
niyo abamasteri bareje mu myirondoro bafite baba ariyo baduha nuko natwe turayandika papa yitwaga Mpozayo mama yitwaga Kanyagara
amakuru ufite igihe yaba yaragereye mu Bubiligi na yahe
93 nibwo yageze muri Belgique niyo tariki bamwadoguse 93 ya mbere z'ukwa kane 1993 en Belgique
mbese kuki bamujyanye wewe bakagusiga
njewe yarankurikiraga ni musaza wanjye yarankurikiraga twese turabana mama yaratubyaye aducutse tukiri dutoye ubwo rero umumama wakoraga muri umuntu za muri centre nutritionnaire niwe umbwira ati wewe ati wari urimo gakuru nawe niwe waje kumfata ari inkuma atarashaka aranteka anjyana iwabarandera uwo mumanseri abamanseri babo karikuta nabo bakoreraga aho ngaho ingarama bajyana uwo nguwo umusaza wanjye mutoya nuko nyuma nibwo namenye tubwo amakuru nyafite ko ari abo bamaseri bamujyanye ubwo ndaje guca kenge reka njye kubabaza amakuru wenda niba yarapfuye batubwira ko yapfuye niba ariho ati wenda nubwo twashaka kumenya amakuru ko yaba ariho niko twabyakirize kuba twarasigaye turi bakeya nuko mbifata gutyo
Jiseline nyihira rukundo ngushinge cyane kuba ugifite ubushake bwo gushaka musaza wawe ari nitwe Apollo Benedict ushobora kuba ari mu Bubiligi mu mugi wa Charny RG cyangwa se yarahinduye dore hashize imyaka myinshi cyo nakubwira nuko abana benshi bajyanywe mu Bubiligi muri myaka za 93 benshi muri bo Imana yarabaragindize rero yuko na musaza wawe tuzagira amahirwe yo kumubona tukabahuza nongere ngushimire cyane kuba wizeye ijwi rya Amerika ikiganiro agasaro kaburaga gira amahoro
yego yego urakoze kandi n'amani bakomeze baho umugisha
agasaro kaburaga karabonetse
ikiganiro cy'uyu munsi ni hano kirangiriye abatumiye ku kirwa cya Mareba Uwabazi Marie Edith Mbuhawe nayo yatwandikira abari muri Zambia mukaba muzi Vicente Habakubaho mu duhamagare abari iriyeje mu birigi akarugamba Cyprien yakugendera indege zo mu kirere zihagarare mushake akanigika Esther bazubagira yitwa René Abodi ndetse na Arini twe ushobora kuba yitwa Aurélien Bénédicte kimwe n'abatuye mu Bufaransa mubwire Denise Uruje ni ku mama we amukumbuye sinabarondora mwese ariko mbafite ku mutima mukomeze mwizere mwumva agasaro kaburaga ku ijwi rya Amerika mwari kumwe na Venuste nshimiye Imana